ZLatestMusic.com.
Namaste.
Showtime.
Babchini boy. This is not what it used to be. 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 Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Fingi twa rufya na yama politics. Mwese wabepa finger na pita ufixi. Kabunga na kadula fiwelo na fimbi. Lesa somo nofo ya imama bimbi. Troubleism ukupata na corruption. Ingungo la chani eshileba caption. High cost of living itwa lapsuka. I wish kwa likoko tuinga yanga tuwa butuka. Ma politics yali aluka ni business. Citizen ingadi latio ni laziness. Bale kukaka no freedom of speech. Kubashani nelo wakupako ichi. Na yoma chechi ya batondolo pasha ishiba. Limona mwebo maima kwa bantu baishiba. Na bashima pepo bale pepe kafemu. Intungurusha pashite ya fama gemu. This is not what it used to be. 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 Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Young black male. Music yadi chinje chalo chadi putula. Gatepa walwa nishi kuimba paka putula. Gawa imbe fituntulu techo bulo we. Ukakotafe apu kamingi uku owe. Eloi, Eloi, Jehovah dear God. Malilo ya fula kuno tuleli la buladi. Inkondo ya mfutine, inkondo ya survival. Tafidi wino chalo apachile kwa laivo. Ushe kukwa wajanki ya penchi tonga na shfula. Usama politician apu wala shpula. Tuleli la pabunga sinsi muli keke. Kudima tatu fwaya kano vya makeke. Let us unite, tupone ni muagi. Mu education inga tuwa mwona chita mudiki. Tule filwa feno kupanga fya kaleza. Nuruwe chisa kulufe wati mautiza. This is not what it used to be. 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 Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Condom, condo. Condom, condo. Everywhere. Tule filo feno kuteka kono rimbushi. Apo mkulunga kota finish nindoshi. Numba ma sisters ibesu venda fiogu neke. Na yama views ya iso kulwisha fiamo neke. Pa social media kulwisha kuya vile. Finge fiombo nanga na pita mukailo. Awantu nikishi polisa wumbele chpani. Icha pita finish nangwe kuba mchpani. Panumba waka pokola they don't follow low. Maninga baba tumakuya feni ololo. Zambia yadi Kongo leli muka yofi. Mise wota kulinga shiriesha matofi. Buka cha wanu doka sange chalo balipoka. Lube mbuna lufule lefilo feno kuloka. Apelo tuafika fe manje kumapeto. Youthi nangwa leli latifibe sito. This is not what it used to be. 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 Condom, condo. Condom, condo, everywhere. Condom, condo. Condom, condo, everywhere. Blocking you, Emmy. Umano waburomo nyama. New life situations. Artists. Rock GDW.
ZLatestMusic.com.
Mpendi pandimba.